wakuluwa wa masomero agali wansiwa ulabirizo uwe mkono elaye mkulu we somero ya government ya mkono boarding primary school lisangi wa mchivuge che mkono Susan Wamala Seru Nkuma afalasi da wakuluwa wa masomero mchitunu chino kuteke sa mkule vila gilio nevi ya government evi amba kwa mkutangiri echi wade cha ebola echi fuseba anabali uo kasozi mkago msasu wa fia waiza munaye
ngayogera kone radio Simba mumboze ya kafubo Susan Wamala asabia bakulu ba masomero okuluwa lensonge enonga nkulu nyo kiambeko okulaba anga beta angile chilwa dechino
ukwela conscious of the Ebola pandemic tuzeo SOPs za fe ngaze tuwako za COVID-19 tulave abantu awa ingira masomero ga fe tusomesaba anabano tuteke messages mo compound neku visenge vya fe messages zua preventive measures and about Ebola.
Susan Wamala era yongeddeko n'ategeeza nti waliwo n'enjimu ku mikolo gye bongezaayo ng'ate balinda okulaba embeera bw'eneebeera.
Programs ezimu zijja kubeera nga ziyimirizibwa for the time being nga tulaba embeera bw'etebeera kati nga meetings ez'abakulu b'amasomero meetings ez'abasomesa tubaddemu ne MDD festivals like mukono diocese tulinamu teachers mu mukolino diocese ne Lugazi diocese programs ezo olw'okubanga zirimu element y'okugatheringa abantu ate nga government etu advisinga okulimitinga gatherings ezo
bogola Simba yogeddeko n'akulira ebyenjigiriza ku ssomero lya government lya Mukono High erisangibwa mu masekkati g'ekibuga Mukono Henry Nyindwa nategeeza nga ebafunye okusoomoozebwa kw'abazadde abasengulwa mu nkola ebaddewo ey'okugogola ebibuga manyiddwa nga trade order kyebagamba nti kyabakosa nnyo wabula bw'abuuziddwa ku nsonga y'okuteekesa mu nkola eky'okulwanyisa ekirwadde eky'ebola ntegeezezza nga bebateekeseza mu nkola eky'okulwanyisa ekirwadde ky'ebola ku ssomero lyabwe
abazadde baffe n'abaana baffe gye bava abasinga bali mu surrounding area ya Mukono kati trade order eyo yaafekitinze bangi nnyo 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 babwe bali bamukwata mpola bizinesi zaabwe zibadde tonontono naye ate kubasenda ne babazza eno neeno neeno kiba kitwafekitinga mu kubanga esente zimu ezo zezijja mu masomero so COVID byagenda ffe twasigala ng'ebimu tubirina ebipande mu ebiri ebiragirira sanitizer mu eziri mu maofisi ne ku main gates
ku lwa sseddume lubogola Simba ze kasozi mugagga mu district ya Mukono